Nshuti zacu muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu biracyakomeza. Nkuko rero mubimenyereye, dore cya kiganiro mukunda dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Mwaramutse abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda mu cyumweru gishize kibanzweho mu nama zabereye i Pretoria muri Afrika y'Epfo n'i Buruseli mu Bubiligi. Inama y'i Pretoria yatumijwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR yahuje u Rwanda n'intumwa z'ibihugu bya Afrika birenga 10 bicumbikiye impunzi z'abanyarwanda. Izo ntumwa zasuzumye ingamba zo gushyira mu bikorwa icyemezo cyo kuvanaho ubuhunzi ku banyarwanda ku buryo guhera tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu gutaha iki cyemezo kizatangira gushyirwa mu bikorwa. Inama yo mu Bubiligi yo yarimo abanyarwanda bahagarariye imiryango itagengwa na leta n'amashyaka ya politiki y'abanyarwanda abahanze igihugu. Iyo nama yasabye ko ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryakongera gusuzuma icyo cyemezo n'iyo tariki. Mu kiganiro twagiranye kwa kabiri cy'umweru twatumiye Minisitiri w'Ibiza no gucyura impunzi w'u Rwanda Madame Mukantabana Seraphine wari mu nama y'i Pretoria. Twaganiye kandi na Bwana Chondo Gervais wari mu nama y'i Bruxelles mu Bubiligi. Twaganiye kandi kuri uwo munsi na Bwana Kubwimana Alexis impunzi y'umunyarwanda aba imaputo muri Mozambique. Mu kiganiro cy'uyu munsi cyadusangira ijambo turagaruka kuri ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Mpere kuri Madame Seraphine Mukantabana, mu nama y'i Pretoria mwasanze itariki ya 30 ukwezi kwa gatandatu izubahirizwa ko ubuhunzi ku banyarwanda bahunze 1998 buzahagarikwa.
Itariki ya 30 ukwezi kwa gatandatu izubahirizwa.
Izubahirizwa.
Ariko ntabwo ivuze ko kubahirizwa ko ndagirango wenda impunzi zikabaho zihungana. Kubahirizwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuryango ku itariki ya 30 bawufunze nta winjira nta usohoka. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda mu byo yemeye kandi bitari binasanzwe harimo kuba hari principe izakora ibishoboka byose igatanga impapuro za ngombwa ku mpunzi zizaba zishaka kuguma mu bihugu zirimo, niba basabwa pasiporo, niba basabwa urupapuro runuru leta y'u Rwanda yiteguye kuba yarutanga kugira ngo borohereze. Ariko
muhinamagambo
bizaterwa n'aya mpamvu bababwiye ko hari ibihugu bimwe bivuga biti turabanza kubazafatariroma yacu. Nuko hagatatu tugiye kuvugana n'ibyo bihugu kugira ngo turebe nka integrasiyo nk'urugero mu gihugu iki n'iki barayifata gute, barayibona gute, hasabwa iki, icyo leta y'u Rwanda yafasha umunyarwanda ushaka kujya muri integrasiyo ni iki.
Ndabashimiye Madame Ministre. Bwana Gervais Chondo, mwumvise kuri tariki izubahirizwa mu nama mwakoze mwagira ngo murebe niba hari ikindi cyasuzumwa kugira ngo kiriya cyemezo ari amasezerano abe yabarebwa ku bundi buryo. Hari ikibazo mufitiye Madame Ministre?
Nta kibazo mufitiye kuko icyifuzo cye na leta y'u Rwanda nuko ubuhunzi bwacika ntagira umuntu wongera kwitwa impunzi. Icyo cyifuzo n'abandi bose bari hariya baragifite, n'umunyarwanda wese uri hanze witwa impunzi ntabwo yamuteye ishema. Ikibazo gihari nuko abantu bavuga bati inzitizi zibanze ziveho. Nibyo tuzakomeza gusaba. Iyo nako iyo nama yasabye ibihugu bicumbikiye impunzi, nibyo yasabye umuryango wa HCR, nibyo iyo nama yasabye abaterankunga, nibyo iyo nama. Ntabwo wayumva?
Turumvikana Madame Ministre.
Ndabumva. Nje nagira ngo numve ku byo Chondo avuze.
Ntabwo ndarangiza Madame.
Mwihangane gato.
Mu Rwanda hari abanyarwanda barenze miliyoni zingahe?
Madame Ministre, mwihangane gato, warangiza igitekerezo.
Nari ndimo mvuga nti niyo iyo myanzuro iyo nama yagejeje kuri leta y'u Rwanda ikomeza kuvuga ati ibyo bintu ntibibanze biveho bituma impunzi zidataha, n'icyo abantu bakwiriye gushyiramo ingufu. Ikindi madame aravuga ati bazashyira mu byo mu bikorwa kuri iri tariki turasaba ko nyine muri iyo nama irasaba ko ibyo iyo tariki itakubahirizwa bazakomeza babisabe hari bihugu wenda bimwe bizihuta bikavuga biti twebwe turakurikiza amasezerano ariko dukurikije uko twabonye abari bitabiriye iyo nama dutekereza ko hari n'ibindi bitazabyitabira uko byakabaye gutyo ngo bavuge ngo barabyubahiriza mbisubiremo wenda bamwe bazabikora ariko abandi baravuga ati nyamuneka nimushishoze mushobora kuvuga muti muhagarike icyo cyemezo impunzi zirava aho ngaho muri Mozambique aho kugira ngo zijye mu Rwanda wenda zijye muri Congo zijye muri South Africa urwo ruja n'uruza rutuma impunzi zigenda zikomeza kujya kwihisha hirya no hino zanga gutaha ntabwo ari cyo gisubizo durable baravuga ati ni umuti urambye abantu bagomba gushakira
muri make cyane murebe uko mwasubiza bwana Gervais Chonde arasa nkugira ati ese nta guca inkoni zamba ko abantu bari hanze hari bagifite impungenge n'ubwoba
Terega nje nagira ngo ubwabo nabavemo. Nsabira abantu bari hanze kandi nabo bari barabizi neza nuko muri uru Rwanda ntago Rwanda rurifite urimo miliyoni zirenze 11 z'abanyarwanda muri izo miliyoni abenshi babaye impunzi nk'izo mpunzi nka Chondo nanjye ndimo kuvuga rero ngo izo mpungenge bafite sinzi niba muri miliyoni 11 abantu batarenze 100,000 aribo bafite impungenge bonyine cyangwa se niba hatarimo amakabya nkuru ibyinshi yavuze igeze no kuvuga hari ibyo ntashakaga gusubiramo mu byo bavuze ariko uhereye kuri kimwe avuga ngo nta demokarasi ihari iyo demokarasi Chondo ashaka ntabwo nzi niba ari yishye niba ariyo kwirirwa bajya mu mihanda gutwika amapine no kumenagura iyo ngiyo nge nizera ko no mu Rwanda ntawishaka ariko niba ari ukwicara ukabuzi ko ujya mu nama ukavuga iri kunega ku mutima ukavuga igishobora kubaka umudugudu wawe ukavuga igitekerezo gishobora guteza imbere akarere kawe ya demokrasi mu Rwanda irahari ari nayo mpamvu kuri uyu munsi nujya kwaza ntabwo wabona yuko u Rwanda intambwe ruri gutera n'amahanga yose yubaha kandi ashima ntabwo rwayitera mu by'ukuri abantu bafungiye mu gice cy'ingunguru ibyo rwose ahubwo nagira ngo Chondo niba afite impungenge njye ubwanjye namwishingira akaza agasura u Rwanda akarureba kuko rimwe na rimwe hari igihe impunzi zivuga ibintu zihereye kuri situwasiyo twari twasize muri 1994 igihugu cyarahindutse cyahindutse ku neza cyahindutse kiba cyiza ibyo rero ntabwo byakorwa nta minimum de demokarasi ihari nijya kwitiranya iby'abazungu birirwa bari kuvuga hari demokarasi kandi nabwo ndibwira ko aho intambwe u Rwanda rumaze gutera niyo demokarasi rufite ibihugu byinshi bicumbikiye impunzi ntabwo bifite irenzeho
subire i Mozambique bwana Alex Kubwimana ikindi kibazo mwagiha minisitiri Mukantabana cyangwa se bwana Chondo
ndagiye ministri nabazaga se ministri ndabona hasigaye ngira ngo n'amezi abiri nayo tuzi neza kugira ngo igihe bateganyije kiba kigeze kandi kugeza ubu ngubu nta kintu wari watubwira cyangwa mwari mwagaragaza mutegurirwa mu nzu ziri hanze mushaka uko zitaha kandi ikintu nabazaga ese mwamuzi imibare ifatika y'izo mu nzu ziri hanze ikindi cya kabiri n'umuntu wahunze muri 59 kugeza 98 ndahamya yuko ahantu babaga hatakiriho akora ibindi bikorwa by'amajyambere cyangwa ibindi nk'uko mu Rwanda bavuga ati hari ibikorwa by'amajyambere hari n'abafata ahantu bari batuye bakahubaka ibindi bari mu bikorwa by'amajyambere ese umuntu azava hanze yarari yaramaze kugira gusa nk'aho aturatekanye agenda ajye mu Rwanda asange iwabo ntabwo akibaho yongera afata ihema ajye mu nkambi bashobora kuba byivuga ati bashaka kugira ngo dutaye ariko ntabwo kugeza ubu ngubu ntabwo ahari tuje nk'uko wabyifuza manza nawe itabera byiza
ye madame ministre
ntabwo ari ugupfa kuvuga ngo umuntu ujye umuntu aho umuntu wese ashaka aho ubuzima busa nk'aho ari bwiza kurusha
ye madame ministre
Alex nagira ngo mpere kuri icyo ngicyo waruvuze cya nyuma ni uko kuba kiriya cyemezo kizashyirwa mu bikorwa ntabwo bisobanuye ko impunzi zose zigomba gutaha icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo umunyarwanda ahari ashyire hasi sitati y'ubuhunzi nushaka kwicara aho muri Mozambique ugacuruza cyangwa ugakora indi mirimo urabyemerewe icyo leta y'u Rwanda izaza kugufasha ahubwo ni ukumenya bati Alex icyo akeneye kugira ngo abe muri Mozambique nta umutera hejuru ni ikihe leta y'u Rwanda izaza ibigufashemo kuvuga ngo abazashaka gutaha nubwo bataha bose mu Rwanda turabiteguye amaproje arahari ahagije ari ukubasubiza mu byabo ari ukubahangira ibindi bishyashya ari ukufasha abana kwiga nagira ngo mbwira Alex ko atari ubwa mbere leta y'u Rwanda yakira abantu benshi bayinjiyemo kuko kuva muri 1994 kugeza uyu munsi hamaze gutahuka impunzi zirenga 3,500,000 izo zose zarashiriwe kandi zibona uko zibaho. Nagira ngo mbwira Alexi ko nta muntu uzaza aje mu nkambi, nta nkambi dufite twakiriramo abantu iza centre de transit, ntagira impungenge, nashaka gutaha byose biri tayari birateganyijwe, ntabwo ari bya bintu byo kugenda uri kugenda ugondagonda nk'ibyo munsi. Nta uzava mu buzima bw'ubuhunzi ngo aze kuba ubundi buzima bw'ubuhunzi mu gihugu cyacu. N'impunzi dufite uretse abatahuka bacu, n'impunzi dufite ngira ngo azaza asure aho impunzi zindi z'abanyamahanga ziba hano ziba, ntabwo ziba mu mahema nk'ayo twagiye tubamo za Kibumba, za Mugunga n'ahandi, ziriho neza. Ubwo rero ndumva rwose Alexi ubwira abantu bashaka kuba bashaka gutahuka ko ubuzima bazabamo buzaba buri hejuru y'ubwo barimo, ntabwo bazaza baje mu makambi.
Madame Ministre, ndabashimiye cyane. Bwana Chondo, mwagarutse kuri telefone, cyaba ari ikibazo cyangwa se izindi mpungenge mwiza kuri Madame Ministre kugira ngo tubashe kubwira abatwumva hano kuri Amerika, abatwumva ni benshi birumvikana. Kandi Madame Ministre, nshimiye ubutumire mu bahaye haba bwo muhaye Bwana Kubwimana Alexi n'ubwo muhaye Bwana Chondo Gervais Mukanya. Bwana Chondo, niba ari ikibazo kindi mwamufite mwageza kuri Madame Ministre Mukantabana?
Ntabwo ari ikibazo nandika komantere gatoya nkora. Ibyo ministre arimo kuvuga rwose ngira ngo nirangaje twagiye twumvana ibintu n'amagambo twagiye twumvana mbere hose, ni ibintu navuga inti namarishe mugeni atari ya namutunga. Cya kabiri, iyo ushaka kugira ngo urebe niba koko ibyo bintu izo mpunzi zitinya bihari cyangwa se byaragabanutse, igipimo gikomeye batajya bakoresha ni iki impunzi zageze mu bihugu bimwe na bimwe abyinshi ni muri bya by'Iburayi zikagira no mu rwego rwo kubona ubwene gihugu. Izo mpunzi ni zingahe zisiba na zishaka kujya gutaha kandi ko ntagiye ziba zitifuza ko izo zaho zari impunzi, izo zaho zari impunzi zabonye ubwene gihugu ahandi, ni zingahe zisibana zijya mu Rwanda? Yego barahari bakeya bajyayo rimwe na rimwe ndetse bakavuga bati wenda hari wenda nta nicyo bari barahunze, ariko hakaba n'abandi bavuga ati genda bona umutekano wanjye ntabwo uhagije. Icyo ni igipimo abantu bagombye kureberaho nibwo babasha kumva koko ko icyo kintu cy'ubuhunzi abantu bahunga baringa bahunga ubusa. Igihe rero bitari byagerwaho ntavuga inti inzitizi ziracyahari ntakwibeshya aho ngaho.
Madame Ministre, hari igisobanuro mwatangaho?
Sinzi niba nabwira Chondo.
Yego.
Ndagira ngo Chondo rwose uravuga ngo ibyo tuvuga ni amareshya mugeni, ariko nanjye navuga ni ibyo uvuga ni ibintu byavuzwe kuva muri 1994 na rigima nyinshi mugenda hameze muri 1994 na 1956 mu gihe igihugu cyari kitarabastapu. Ibyinshi munavuga nibyo mwanditse ejo bundi harimo nibyo nanjye nigeze kwandikaho muri 1994 na 1995. Ibyo rero nge ndi kuvuga ngo rwose Chondo ifo evoluwe mutera intambwe muva muri 1994 mwibwiye ko turigeze muri 2013 hagati aho ntabwo situasiyo yari ihari mu Rwanda muri 1994 ariyo ihari munsi muri 2013. Nikomeza kwinangira imitima, hari abashobora kuba binangira bafite impamvu zabo bwite, ariko mutekereze, ndibwira ko Chondo kuvuga ko kuri Burayi, mutekereze ku mubare w'abaturage benshi kandi ari nazo mpunzi nyinshi ziri muri Afurika, ziri muri Afurika mudashobora kumenya niba abana bazo bize, mudashobora kumenya niba uwarwaye yabonye umwitaho, mukicara mukavuga muti bo reka wenda tuvugire bariya abaturage kandi mutanazi n'amakuru yabo. Abo bantu bafite bene wabo hano mu gihugu b'amakuru bashobora kumenya bati kanakarari bagataha bakabasanga, cyangwa se baba bavuga bati aho turi ubuzima turabushyikiriye, bakaba bakeneye kubaho bari stable bashobora guteganyiriza abana babo. Mwebwe ndi Buraya benshi nzi ko n'impamvu mu ni nanjye kuvuga none ntabwo nabambura ubushobozi bwo kuvugira izo mpunzi kuko nibyo mwiyemeza kumuvuga mu mutwe turabavugira, ariko icyo nababwira ni uko muri uko kubavugira hari byinshi mwirengagiza ko mwebwe abenshi muri Buraya nicyo cyemezo n'ikinabareba kuko abenshi muri mwe mwamaze gufata za nationality, mwafashe ubwenegihugu, ariko ntabwo muri gutekereza ku muntu uri mu nkambi wirirwa tora inkwi udafite n'ikindi cyerekezo utashobora icyo cyerekezo adafite azakiraga umwana we.
Reka gato dukura ko muvuze muti ibyo Bwana Gervais Chondo avuga ni iby'abantu cyane cyane bari mu Burayi, niyo mpamvu twatumiye cyane cyane uyu Bwana Kubwimana Alexi uri muri Mozambique. Twari twifuje no kuvuga n'abari muri Congo Brazzaville ntibyadukundira, ariko Bwana Kubwimana Alexi mwe izi mpungenge n'ibyifuzo Bwana Gervais Chondo atanze mwe ku bantu muvugana bari ngo muri Mozambique ari n'abari mu nkambi z'impunzi muvugana, mwumva izi mpungenge nk'uko Madame Ministre azisubijeho mwe ziteye zite?
Izi mpungenge Bwana Ministre ari kuvuga,
Madame Ministre,
izo mpungenge zirahari, ariko none uvuga ngo abantu bari hanze ngo babayeho nabi
ngo twakanguriza gutaha bose naga ariko bise yuko baba yashaka gutaha yataha yuko na munsi nanga muri Mozambique batadoba abashinzwe impunzi bakangura gutaha ubona ubuzima butamunejeje yataha nta kibazo ariko usanga ari majorite bari hano nawe ifuza gutaha kubera yuko ibera mu gihugu arabizi byose amakuru araza ari abavunga ubu ngubu nabo baraza bakatubwira ibindi kandi koko wasuzuma ugasanga ntibyo rero kuvuga ngo izo mungenge zirahara ariko noneho umuntu isani isamuhesa arakompara akareba ubuzima arimo n'ubwo ajya kuba mu Rwanda nk'uko abyumva tuvugana na bene wacu ese n'abahunga kugeza ubu ngubu bakagerageza kudusobanurira
bakababwira ko mwatahuka cyangwa mutatahuka
ambo navuga ngo utahuke cyangwa ngo ugume hano wumva situation uko bari babayeho uko bameze bakakugura uburyo bahunze nuko mu Rwanda bari bameze nijye ngo muri tarifa ngo ushobora kuva mu buhunzi ukajya mu Rwanda ngo ukaregerereza ibyangombwa ukabafata passport ukagaruka binanki impunzi hari abantu babikoze njye na mpano urugero n'uyu munsi yashaka kuvugana na mpano umuntu wabikoze gutyo nk'uko abyifuza urabikora safa ukagenda ukagura passport ukagaruka ariko noneho iyo ya passport giye kurangira ukagenda nago baguha iyindi ese bigenda gute uragenda urabona mu Rwanda ni kure passport hano tuba turi ugashaka passport amaye guha bamara no kubona visa wageze muri Mozambique cyangwa n'andi hose wabugiye gusura mu Rwanda harimo depense ndende ukagenda ukagashaka visa za hafi ni ugiye muri Mozambique ugasohoka ajya Tanzania kugira ngo ubone visa residence ayo wamara kuyibona ugakoresha uburyo cy'ubwose ukoresha passport yabo giye kingana n'imyaka 5 uko irangira mu myaka 5 imyaka 5 igiye kurangira habura nk'amezi 3 tukajya mu Rwanda barakukomplika cyane babate ese nyuma y'imyaka 5 yose ishize kuki tugeze gera hano mu Rwanda ukabuje uje kwa passport nuba ngo wewe udukeneye ko ibyangombwa byabuze ati nibura ugomba kujya mu Rwanda buri mwaka ibyo ni ikibazo kiriho narakizi kandi noneho hareba kuvuga ngo uzajya mu Rwanda buri mwaka bashaka kutworohereza nk'uko bavuga ngo bashaka kugira ngo tugire ibyangombwa regare niba twohereza
madame nisi mwihangane gatoya bwana Jevecuno nabo yongireho hama musoreza icyarimwe bwana Cundo muratumva
ndabumva
hina magambo hama ministre asubiriza icyarimwe
ndagira ngo mvuge ko umuntu w'umunyarwanda wari impunzi yavuze ngo afashe passport y'u Rwanda no kuvuga ko batashye mu Rwanda ntabwo ashobora kugira kwitwa impunzi ikindi rero barimo kuvuga nuko nyine nk'uko amategeko abiteganya gutahara kuvuga ngo ugiye mu Rwanda hari ukuvuga ngo ugumye aho ngaho uyemeje kuba umunyarwanda uzakomeza ukorera imirimo aho ngaho utakira impunzi kwifatira passport hakaba rero nabo ngabo bandi bavuga bati ntabwo navuga ngo inyungu zanjye zizarengerwa na leta y'u Rwanda ndasaba ko zikomeza kurengerwa n'umuryango mpuzamahanga abo ngabo nibo bitwa impunzi ntavuga rero nti izo situation ni ngombwa ko zumvikana nitureke kubashyiraho icyo gitutu kuko urasanga rwose ibintu turimo gukora bimeze nka zampoye zirutizanye nawo umwana ubushaka kumurya nibareke tubasabire ko abataha rwose nibatashye n'ubu ngubu uwifuze gutaha afiri kujyayo ariko abonga batari bashiri ku bwongo ngo batahuke nyamuneka ni mubahe igihe babanze bashike ubu bwongo ikindi rero ministre yavuze nuko yaketse yuko ngo twebe tuvuga abantu bari ku mugabane w'i Burayi ntabwo ari byo natwe muri izo nama twari turimo tuzi ko abahangayitse cyane ari abo bari mu bihugu bya Afurika kuko mu bihugu by'i Burayi bakurikiza amategeko ntawo zabotsa igitutu izo mpunzi bazayibwira ngo itahe ari ukubera ko muri tarifu kubona ubuhunzi ariko nshobora kubivuga ntibeshye kubirebana na secession clause nta bihugu byinshi cyangwa 2-3 by'i Burayi bizabyitabira ikibazo umutima wacu aho uri ni kuri izo mpunzi zo muri Afurika nizo ziduhangayikishije kuko ariho na leta y'u Rwanda yashyize imbaraga kugira ngo abarezo bacyure
iyi ndabashimiye cyane bwana Cundo madame nisi mukantabanagira ngo mwanzure musubize izo mpungenge zabo bagabo bombi bagaragaje muri make mu bundi rwose
kubw'Imana Alexi yuko rwose nta izo kavuga z'abaje kwa passport ntibazibahe ndumva yazazishyira ahagaragara tukajya kuzegzamina kuko nzi ko kugeza kuri uno munsi service ya immigration icyo kintu iyo ushaka passport urayibona cyane cyane mu gihe wujuje ibyangombwa kandi ndibwira ko wayibonye imbere nta kindi bagomba kumucekingaho ikindi cya kabiri mubwira kimumare impungenge kuko aravuze ngo itike yo kuzajya aza mu Rwanda iramugoye nagira ngo muhumurize mubwire yuko no mu byemezo byafashwe ari uko Leta y'u Rwanda yiyangaje y'ubwayo kuba yashobora kubahera ibyangombwa aho muri. Ni ukuvuga rero ngo hari ambasade, hari komite za diaspora zikora, ubu tugiye gukora ubushoboka byose kugira ngo twige kuri modalite zakoreshwa, procedure zakoreshwa kugira ngo mushobore kubonera ibyangombwa aho muri. Ikindi bari bigeze kuvuga numva cyombe yavuzeho ngira ngo nanzurire icyarimwe.
Yego ni byiza.
Kuba wenda ku itariki ya 30 byaba bisobanuye yuko hari igihugu runaka kitararangiza gufunga imiryango yacyo. Ari numva ni byinshi nuko nabibabwiye ntabwo bazahita bafunga imiryango. Ntabwo bisobanuye yuko ngo ari ukuvuga ko batakurikije secession clause. Secession clause nk'uko mwabibonye ku itangazo twavuze rya Pretoria, ni ukuvuga ngo ibibazo bya integration parks bizagenda bigwa aparika. Ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bose bazabafatira rimwe. Bisobanuye yuko muri uko kwiga oka parka ntabwo dushobora kujya inyuma y'iyo tariki ya 30, ariko atari ukuvuga ngo icyemezo ntikiri gushyirwa mu bikorwa. Ikindi ni uko nk'uko Shona ndamushimira ko mu kanya arasobanuye neza avuga ati umuntu wafashe pasiporo uwo ngo ntabwo ari impunzi, uwo ni umunyarwanda uba hanze wagombye kubarwa muri diaspora. Ngira ngo rero abo tuvugaho ni abo ngabo batarafata pasiporo, batarafata icyangombwa cy'u Rwanda. Yavuze neza avuga ati abo muri Afurika, abo muri Afurika bafite ibibazo byinshi kandi nabo Leta y'u Rwanda ishyizeho umutima cyane, kubera yuko birumvikana kuko niba nta kibazo ufite ukabumerewe neza Leta y'u Rwanda nicyo yifuza ko wamererwa neza, ariko abatamerewe neza Leta y'u Rwanda yifuza ko bajya muri kondisiyo bamererwamo neza. Abo rero muri Afurika birumvikana ko niba namwe muri Buraya mubona ko batamerewe neza, birumvikana ko Leta y'u Rwanda na mère patrie kanya yavuze ngo kurusha nyina w'umwana imbabazi. Njye numva nose nyina w'umwana ari hehe uretse u Rwanda rubafitiye imbabazi? Rero ndumva nta gitangaza cyaba kirimo, kuko ni inshingano ya Leta y'u Rwanda, ni inshingano y'umubyeyi kugirira umwana we imbabazi, keretse niba biyumva ko batakira abana b'u Rwanda. Ikindi mwavuze ni uko niba nkibangira ibya kubw'Imana, niba uwo muntu afite uburyo ariho muravuga ngo utahatahe, wumva atataha nyine nayo organize ubuzima bw'ahari, afata ibyangombwa abeho uko abyifuza. Uwo wundi wumva yuko atakiri umunyarwanda atagishaka ko u Rwanda rumuheka, nagenda ajya gusaba mesure d'exemption, niba imuha akomeza abe impunzi ku giti cye, ariko ye gushaka kubitwaramo abandi.
Ndabashimiye cyane. Ni Minisitiri Mukantabana Seraphine ashinzwe ibibazo by'impunzi n'ibiza mu Rwanda. Ndabashimiye namwe Bwana Alex Kubwimana ari Maputo muri Mozambique. Ndabashimiye Bwana Chondo Gervais tuvuganye ari Bruxelles mu Bubiligi. Namwe abakomeje kutwumva ndabashimiye mwese aho muri. Namwe kandi muzatwandikire ku kiganiro cyacu. Adresse yacu ni radio@gmail.com. Kuri mikro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.